jazzblog.co.
Be wrong and I shake a move. The fear will go believe. The mona quantita quacabe, who can tell what to chill up in the van, the men of a cale. And I shake a move. The fear will go believe.
Yadile mekamba mutimo kapuanyika sunga mendeke Ngafasila kukonde auleke. After so many tries ine kungolira sinezo ganiza nza kupeza ningaseke. Makini na tiaya nokoma kokudyo. Nizo ziuza ispeta kungala chabebo. Wabu wabuli kila change of story. Nivera chabe madenja mwena kamufiori. Baipa pano masmaido diose nirangiza meno. Sinezo ziwa mutima ungafemo. Ungafemo nizi uze njebele na futi ni ambemo. But this is a different kind of love. Ijaidi komachua kind of love. Hapa nankazi kika nitama chavi love. Vingo tika tichitika inenezo sakila.
Imonga na shikamu ndafiru kubiliva. Nemona kwa tita kwa kawehu kante wa kuchida firia vante menu wa bakale. Na shikamu ndafiru kubiliva.
Mwezi hapa it's a happy day. Tichiri zanga ni birthday. Unipanga maulezi chikondi kuwa mangati ni Christmas day. Gatini mwese it's a happy day. Tichiri zanga ni birthday. Unipanga maulezi chikondi kuwa mangati ni Christmas day.
Baby, leka ni kuhuse veni vela muvest tu. Sini kuna maboza mvela webe it's true. Venango ati kulipe kwene vienda. If you wish me bad I'm like back to the sender. Nezo gani zati ninapita mvonse. Kulipea zaka ninvesa mushe alionse. But you proved me wrong. That's why niza kutasha change this song. And you just break it down for me. Nyanganyisa my baby for me. Nizambo imba just dance for me. Ukamvela lonely just call me. Baby just call me. Ndawa kuliwe I'm one call away. Wole tachi kwela nibauza go away. Unanipeza peneneze osoba way. I call you my sunshine. Ndawa ni tuba way. Ndawa
na shikamo ndafiru kubiliva. Nemona kwa tita kwa kawegu kante mwa kuchida firia vante menu wabakale. Na shikamo ndafiru kubiliva. Mwana kwa tita kwa kawehu kante mwa kuchida fidya vante menu wa kale.
Mwazi hapa it's a happy day. Tichiri zanga ni birthday. Unipanga maulezi chikondi kuwa mangati ni Christmas day. Gatini mwase it's a happy day. Tichiri zanga ni birthday. Unipanga maulezi chikondi kuwa mangati ni Christmas day.
So if you know you in love say yeah yeah. Say yeah.
Kwa kawegu kante mwa kuchida firia vante menu wa kale. Na shikamu firu kubiliva. Mwana kwa tita kwa kawegu kante mwa kuchida firia vante menu wa kale.
Mwazi hapa it's a happy day. Tichiri zanga ni birthday. Unipanga maulezi chikondi kuwa mangati ni Christmas day. Gatini mwase it's a happy day. Tichiri zanga ni birthday.
Zabi Music Blog.